jomu kulembeze wegwanga mwena maje ya ganyuka generali yowali kaguta Museveni tibukabulwa akede mu district ye Lwampala okukunga abeeyo okumunoda ku kisanja eky'omusanvu ayongerwe okukulembera eggwanga lino mu kalulu k'omwaka ogujja. Abakulembeze mu kibiina kya NRM abakulembeddwa amyuka speaker of parliament Thomas Tayebwa banabudde abantu mu district ye Lwempala obutalonda bali ku ludda oluvuganya gavumenti tekubanga NRM yeyina obusobozi yokka. Thomas Tayebwa Bangirana asabye abantu be Lwampala okulonda NRM ku buli kifo era nti bwe balaba bbaasi batiikinge butiikinzi.
Somena bantu ba Lwampala sinka manyire rukunda imwinire president witera he munyoreke mundebe kujangu Lwampala nko kumwasikozire hati murengeze ho kimwe abokwa prani eitwine nokurangu twabarwano twabashakira wa president wit yondire nice rom nagani bihoni imwe kandi Lwampala muturani mutebendera.
Atebo bana NRM batevunyanga bukolwa mu kibuga Mbalala abalindiridde okwaniza ssentebe w'ekibiina kyabwe Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa agenda y'akawungeezi k'olwaleero okuba kuyega bamulonde mu kalulu k'omwaka ogujja 2026 olukungaana lugenda kubeera ku kisaawe kya Bujanga ng'anoonya akalulu.